예뻐 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 예수 예뻐 예수 임벨라무에 오 야몽아바 우궁기 투발라 Kusekubela Kiswabantu bengu
Kibuza Kanzani
Abanye bekhuluma bethi Dlule
Kanzani
Jesu yena yedwa Abanye bangibuza ngifike kanjani la
kanjani
ngoba bebevalile ngidlule kanjani
kanjani
uje semazurini Kiswebe chingege kufige na Kiswebe chingege kuchole lo msebezi Koye Kotuche sese mansuri
Yeah.